Unapita kusite, unapita kulilongwe, ndipo zoti kuline unaiwala, koma zoti ndika imba foni maitana. Unapesa ogela otzi wakufala, watisindi tachi zungu siwe maitana. Unatansika bobo, ukapusheke lima kanizwa bobo. Ukamariza tisabale mwana mpongo, tinaringa timanganya ndi mayaskunu. Bwino bwino tinatolana, kumatititza kwa tilana. Mesa unkati sunama, ngati seni seni ulila posanzikana. Utachoko mene mkandi mbila foni, kumati wandisondi panse moni. Ukapitolo kwa tesa chikondi, chimwe mwechija chatela misonzi. Utachoko mene mkandi mbila foni,
unapita kulilongwe, ndipo zoti kuline unaiwala, koma zoti ndikaimba foni maitana. Unapeza ogela odzi wakuvala, watisindi tachizungu siwe bambotana. Do you remember, katukasa zitolelo zanditenga, pano wasintama wanga, bili mango kulilongo mnamutenga. I can't believe pano unapesa wina, siwensu joni pano unasinta zina. So mati honey sweet tatuna iwala, eo site pano kwa kusamala. Choko menu kandi mbira foni, kumati wandisoni pase moni. Kukapitolo kwa tesa chikondi, chimumu chichacha tela misonzi. Uta choko menu kandi.